Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
sakiraɓe heeɗiɓe en ono e jaam hannde altinere sappo yamɗe jo sappo e jeegom lewru mars 2015 sappo yamɗe jo ɓoɗima silma capanɗe nayyi e joyi ley commune wuuro Ali Lamu Dienne Bocar Sourounda kabaruji ɗo wogoga Salim Diara kañum e Mamadou Wattara gonto ɓoogi janɗo toon kumpitide hannde wiide pelle hono buldaɓe ɗe ene kañum celliɓe tongode tal kaldal Alger ɗi en hooreɓe ene mbi ana fa hannde ana gondi e jiidal ndenno caggal ɗum woni ko ɓe jeɗata haalaji maɓɓe ɗi ɓe kawri muɗum kala ko ɓoyata ko sanne ko enno ko foti galleji ujunaji noogay ñiɓete jokka e ley baba koɗo e leydi ndi inna kala ana keɓa faaɗi ñiɓane hono yimɓeɓe keɓana bawɗe muɗum sanne ɓe ñiɓante ɗiɗe galleji e leydi meɗen ɗi enna hagguetere raison ngaji ɗi enna kañum enno kani ɓomtorade battuji muɗum puɗɗi balɗe tati gadata e muɗum baba koɗo enna nokko biyeteɗe paale kongre ɓe mbi CICB fa homo fuu andine tako foti laatade darde muɗum e leydi meɗen ndi imo holliti ko foti yimɓe ujunaji temeɗe ɗiɗi kañe capanɗe joyon torroto hikka donno banggal darafe guureji e ley mali région ngaji ley sahal mali to en ɗiɓɓota pour tampude hen bisimilla moɗo Sidjo Tamani pelle gonɗo buurdaɓe ɗe enna kañum pelle muɗum nayyi ɗe kala ndenti mbi enna kañum hunde fuu jokka ene haaji mum fuu ngala e ɗiɗo talgui toggade Alger ɗi enna ɓe andaɗi ɓe gollirtaɗi haaji mumɓe fuu ngala e mayde kede ɗe Oumar Waygal o
kanje guuɓe ɗum wonnoon dittirtoɗe asa waɗɗe ɓe kolliti wiide ɗum wonnoon ko kaldal ngal waɗi lebbi jeegon to Alger to koko toggali ɗereji ɗi ko fur kamɓe ɓe keɓay ley hen hono koɓe dartata ley hen ko yimɓele ɓeydu keɓay ley hen ko dartata hen ko ɗum wonno yimɓele gomɓe ley saaha leydi ndi noon ɓe mbiri kanko Moussa Agga Sarido o hollitiri noon o wi ɗon koɓe cuɓti ley dewtere nde koko tonga ley hen ko ɗum waddata jaam e deƴere ley sahal leydi meɗen ndi fa hande holliti wiide kaɓe tawda ɗum onoon kaldal kawral ngal jokkitirte hakkude mabɓe kamɓe bamoko ɓe ƴeewa ley hen hono toɓɓe dumbawɗe jaɓede ley nokkuji ɗi furtawe yalla jaam e deƴere ana watta ley sahal leydi ndi kanko Mohamed Agga Ousmane o yo goto ɗum won jeɗoɓe kabaruji baale noddirtirtoɗe asa wadde ɗe noon jaati o hollitiri wiide ko o wi wakkati joni o wala fuu koɓe kalata dow hen soɓe jiyayi ɗum won hono curoɓɓe fande kanko Moussa Agga Sarido holliti wiɗon koɓe cuɓti ley hen ko fo ɓe gara hollude ɗum wonon keƴaɓe leyɗele curoɓɓe kamɓe warde to kidal to talatare nde
ndenno hooreɓe pelle ɗe enna kañum jaama muɗum ummotoɓe ɓeɗo pelle nayyi hono ɗeɗo cuɓtanoɗe fa gara fa kala haala talki Alger ɗi enna ɓe murtiri ɗiɗo talki fa laaɓi ka hooreɓe ene mbine dimmi taƴali saabi de atta Agga Mohamed wonko mohlti sabi gañogo wiide ɓe gondi fa hande e jokka eɓe gara fa ɓe jeeɗa kabaruji mabɓe kewɗi ndenno ko hollitita wonno himmeji mabɓe kedo ɗe Ousmane Diko
jama o ko ɓuuri hewde ga e ley batu o holliti ana yiiɗi azawad laato jañalo leydi jaɓanadi ley politikaku sema windi ɗum fuu ka haalanɗo daari ñalaɗe garoje ɗe heƴaɓe aduna garan fay ɓoyata gakkidal ga e ley mabɓe heƴaɓe conseil de sécurité heƴaɓe leyɗe e daraniɓe dewrintinal fa warde e nations unis kañum e union européenne fuu gona hen min jiidan e dow toɓɓe tentiliɗe fa wartire deƴere ley leydi ndi yimɓe ga kaali ko woni e mumen sema ana wondi e tinnaɗe patimile tawdaka e dabare deƴere miɗen gondi hen fa deƴere heeɓe
kanko Juju Baba dokkuno kanko mo hollita hakkillanta ko makko seego gajogo wiide nden han ko tede hunde fuu jokka haɗata surore nde ene yarude caggal de ene ana yaha ana warta ndennoon neɗɗo wajibi ɗum hono muɗum wajibi ɗum heeɓe leydi meɗen nde fade deƴere heeɓede na ɗum lawol junngol ndennoon ngolon yimɓe fuu kani farude muɗum keeɓe muɗum keɗeɗe Ousmane Diko
gueɗe
ɗiɗi goodi arande ni yo keewal ɓe hunde ko mumen woni e ley haala dartugol deƴere ɗum ana wawi nafude ana wawi du torrude wono fuu ana wawi jogade heeƴo ngo walda e ngo mali ngo kañum eno kardal ngal yarata fuu ɗum ana wawi waddande e wartude e ɗo gonɗen ila e puɗɗoɗe se haɓude e guuɓe murtuɗe torroje ɗe yidde kawral haɗata lanlanade wolde yoga wi nokkuji nangade ɗe joppe e jottaki toon tafen eley dabare walloɓe aduna boto ana wonda hande o Niger Algérie fa warde e union européenne e hakkille am kala ana wawi funtude hen saabe natta yaltata wona golle allah fay se kaldal ana wonda
Alger ndenno sakiraɓe tininiltrommi he hakkillanta ko moɗo e helloji Facebook Twitter Sidjo Tamani ɗi on jarama aljumare betinde en holtan bombur imodi ke mobile gotel larmi mali jokka hakunde e jaabal kanyi en nampa la fa yimbe do mayi hen yimbe jeddu lubarmi won len nebe fasigu den do yoga mabbe dun len nama do ko torore nyono do en ay mo holiti wiide den ana buri yimbe ujunnaaji temmi de chapan joyon be ka an ha ko tabe kenyaali jokka ngureji le mali tampere jokka hono an han ko tade den no heedira garafa jokka toro dum ele hono lebbi garoji di en den mohammed salah kanko madan zirto e jokka horejo imo o en bete mami kulbali ke den mar waygalo
nous sommes renouis
kortela me han dengal fami jew hono kibaru demal wadiri leedi meede di dum won bandi hitan 2014 fa yotto hitan 2015 le lewru novembre debbi non dum en gadi hono gal kawrital jati min jewi do mali do ko foti himbe el ujnaaji temi didi chapande jaddom neddo kany en gon hono tidalaji nyamdu leedi meede di miden gonde wallindirde laamu o kany fa yotto do no balle de gala e jeyal laamu fami jeyal hono min paabirto be yimbe le golle jame di ko heewi furdu min gadi le saha leedi di min balli to hono himbe re fukuru be tampude tombe miden gonde wadde golleji du fami kaba e wayde nyamde fa haara leedi
kon la malnutrition
den no jelde balde tati puddi nenno nokku beete do CCB be mbi pale kongere den fa jeewe den ha ko to imo holliti do wiide region ngaji di en ha ko to ngal fa di ngara beedene e jokka hono bawde region ngaji di en den no hejaabe mudun notima den di fu den no balde tati ngal fa golle do golleji asitu kante wallano ndiri e jokka hono go sigason go goto nenno me bisaka dambele den no horejo walde region ngaji goto dental region ngaji mali di kede den Ousmane Diko
tenate
yodum batto dokondiral hakilo dabareji daddaadi hakunde leedi ndi e region ngaji mudum fawarde do Bamako do ido dabareji hakunde leedi ndi e region ngaji di fawarde Bamako yo adeji di gede de fu bamata be ngoni humani be yirwere fawarde leedi ndi sembe golle e region ngaji golloji e wadde fa yirwere fuuda yirwere tongine e do ko region ngaji fu jidi so tongi le ko yimbe kawre e do mudum
de territoire
region holli tamje e leedi sin kanyum bami ande mawdo faabaade leedi meden di fa jokka hono heba jokka hono bawde kurde bar ngiba galleji ko yaata ujunaaji noge Bamako e leedi meden di en kala den no hande talki mudum won ko tonga den no e leedi meden di lam o kanyum e leedi sinim jendo keba e le galleji hono beda gollirde mawde noge hono ngiboje galleji leedi meden di ko foti milliards yu temede tati chapande jeddi sefa won ko natta mar way galo landondir e ministre Dramane Dambeli kanko mon kawaru galleji leedi meden di kedde mar way galo
face au problème de tidallaji kewdi dum wonene mali koobe di fuusa jey hono hebude cuudi do be nata be keba du cuudi jaafudi komi anni moddinde arande ko du yaafa ujnaaji nogay suudu gal musa ay kaddi watte li hen di do ar jaha milliardsuji teme tati e chapande jeddi paabi be min le o gollo no walde gonde to sinto kuminide hono kibaru yurwere galleji miden gonde gollidinde du dum wonono cuudi kuminide hono kibaru leedi leedi di ni cuudi an jaafa e cuudi nogay di min kaani gollidinde do di golleji taggal mudum dum min jaawa yal hono min jirwinirta dum wonono golleji leedi di fu e mangal mudu ko foti uynaay debbe sappo golle dum wara wadede le mali fu e mangal mudu min jaaw hono min kabirte talka ko fa yirwer wad le kere duuji kany e le ngalluuji de fu
war national
sakira bolide le figol bolo hono sugaabe kawtorbe kibaayo kibinaay dubi nogay be an wanda fa hande senegal to sugaabe meden be don laabi tati won ko be piidi to sugaabe ben ka fu kambe baawi do be piidi e zambi be kawi dum baddo be piidi afrique du sud be piidu didi bento gotel hebe piidi e ghana dum be piidu gotel den no ana sabbi binen be jaa jokka yaaso fa hande ana heddani be jokka be ngara be piida e senegal den alkam sare waronde wakati 17h den an han ko tede muñe seeda sabbi de den no kabaluji godan an godan e banga region ngaji meden di
tamani tamani sejo tamani
den no basi mawdo hubbi hakkunde e kenya den hakkunde nam palankob e ngeldi sigas goto be tele majana ton e sigas la ware mi kilometre ji chapande jetti kany e joy sabde po do ndiri e do hono damaje kangi won ko la sabbe bin fa yimbe sappo mbarmi hen ministre kumanido hono kawral bibbe mali o en kanyo yidi e sigason kobe en fa humpede du dereji hono di kawral e do kaldal e aljedi en sigason kobe kala mbi ana tawla e gouvernement on bolon dire e muru fa de rebe e leedi meden di dental servicesin kobe don hono galleji en hun ko golloobe le jaalini banamba be en kanyum bammi anni yaade murtere go o didi kanyi tati lewru abdul waro mu en savide be caybe koliti laamu o salike joka windudo be e yubbo hono servicesin kobe gouvernement o jaatindi comité yimbe humanibe hono hun fu jokka hono huncugo torraji pawide e rewbe ndendo hono julnugo rewbe en nandendo kanyu an ha kata mo babatu kita wadi en beta hande fa be jewto do hunde fu no dido talki le lebbe tati garo yide neje be jewto do di en horebe an foti yimbe ndendo sappo jot noti be odo batu bale rewbe wonne le la musigu nok beete do blanto en be non do ko yaata e sappo en nayo ballirama ko foti beete o en ko foti milioji sappo e jangon kalti sewda se fafa be codire di hunde fu burwiteji ko yaata temedi di fayoto hono hun fu jokka hono jarnidi temedi di kanye masingaji unoji nay fayoto peluji kanye e hunde fu jokka radgoji beto obato fuddi jenne fa jewe nanno no gese dikuji de en kesse landinaade en nan don wardo fa feccire hakkude jama o gelle temedere e chapalle jeego en jennan chupta e leserke ngel en fa ngara jewtida den no jeewa humno o moy humu handi jaka hani jaka okede gese e leedi do dikuji lebbi nay won ko be garta fa gada e odo golle sakirabe on kumbita ma wiide pille lumurtude en fa hande caliibe e tongude talki kaldal aljedi en be boyata sanne dun ko foti galleji ujinaaji nanno noa gagnibe te le mali ha fa ngibe ne jokka honbe kewa bawde de ben haggitere region ngaji di en dun nanno bat muudum fuddi sey se be ben bal tati be gatta fa jokka hon region fujjebe do bamtirta en humorto e do jokka hinorto golle yimbe muudum kase imo hundite ko foti yimbe ujinaaji temedi de chapande joyo torri no be ngarta fa torro hikka bangal jokka raf ngureji e leedele meden de fa dabereji en gonde fiidere ngome sedda sakra muñe sedda sabide yewtere pula ko an wodi